Hey, look, I didn't wanna say goodbye so soon. I said, feel your soul in the room. I wish I could turn back time, oh. Let you know that we got so much to lose. I don't know, brothers, like you shouldn't leave at all. I don't know, brothers, like you shouldn't leave at all.
Ngoba khona imindeni eyathenjiswa impilo yasesensini. Khona inhlelo bezenzakalile, amaceba ahlangene isizwe silahlekela amakhila kawo. Engisho inkabisi ephovathi ebezibika isinkwe etafuleni, zinika ikasithemba, ngiyathemba amaneba ngakutshela. Bathi kubuhlungu kubuhlungu kupha, ngikhoni nokuphendula kukho la kungekho buhlungu khona, sibhidela ngaphakathi. Ebebe ngezanga ngomgogodelo, yakutshela ubhalile nogadaliya. Asiphakamiseni the voice abantu abasho uthole ukuthi hey hey, nakanjani umsebenzi wethu nomsoke.
So much to lose. I don't know, brothers, like you shouldn't leave at all. I don't know, brothers, like you shouldn't leave at all.